ukuyibuza ukuthi engaze kungani kunalezi ingxovane zobuxakaxaka emhlabeni. Kungani abantu bengenasineke? Kungani abantu bedinwe kangaka? Kungani abantu bengancengani? Kungani ngempela? Sacabanga. Angibingelele ngwamukele futhi engosini yethu Fresh ngingusibono BT Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Esinye seyifundo engabe ngisikhonzile ngisesesikoleni kwabe kuyiphysics. Okunye kweyifundo okufunda khona ukuthi uma usukuletha igas kumbe ufake igas kwicontainer evalekile, wenyusa ipressure ngoba iheat yenza amagas molecule andize ejikeleza ngokwesivinini esinamandla. Ngokwamandla okugcina kwenyusa iyikhathi zokunqobuzana kwalama molecule kunye nodonga lwecontainer. Ekuqhubekeni kuza umfutho weheat, kwenze kugcineni kuvese kuqhuma isivalo sale container. Ngiyibuza ukuthi engaza kusikhona yini lokhu okwenzeka emhlabeni esiphila kuwo namhlanje. Ama pressure amaningi, ziningi impikiswano, isivalo lesi esesivese saqhuma. UNkulunkulu usethembisile ukuthi asehlisele ipressure, usethembisile ukuthula kwakhe nokuphumula kwakhe. Kodwa abaningi abakuchilizile kuma Hebrew 4 verse 1 no 2. Ngakho masesabe ukuba kuthi kusekhona isethembiso songena ekuphumuleni kwakhe. Kungabikho noyedwa kini obonakalesele emumva, ngokuba phela nathi sashonyezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukhona. Yebo, abaningi baningi abachilizile indaba ezinto zikaJesu Kristu. Awubheke emaceleni la ukhona, ubone ukuthi ukuchilizwa kwakhe kusebenzela kanjani umhlaba ukuba bayichithe indaba ezinhle. Ngokwakho ubona kanjani? Laleli, uyafuna ukwehlisa ipressure emzimbeni wakho? Yemukela ivangeli, sondela eduze kaJesu, ngena endaweni yokuphumula kwakhe. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuthwala i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ungangena ku-Spotify na Facebook page yethu, ngenjalo sidownloadele app yethu kuzonke lezi iy'nkundla. Igama ozolibhala lithi Izwi Elifresh.